Hello, this is your pastor Tony Kapola. Nataka nikukaribishe katika kusikiliza neno la Mungu tena siku ya leo. Biblia inasema neno la Mungu ni taa ya miguu yetu na linatumulikia kila mahali tunapokwenda. Maneno haya yatafungua macho yako. Inawezekana kuna giza ulikuwa unakutana nayo kwenye maisha yako, lakini liko neno ambalo neno hilo unalo siku hii ya leo. Karibu.
Hili neno enchantment, umewahi kuingia labda kwenye YouTube mkao mnasikiliza zinaitwa nini? Chants. Kwa hiyo uchawi sio unga unga, uchawi sio pembe, uchawi sio kibuyu, uchawi sio kaniki nyeusi na nyekundu, uchawi sio irizi, uchawi ni zile holobolobolobo harararara urararara, kama sisi ambavyo tukianza kusema hivi aye 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 aye, zile zinaitwa spiritual chants. Kwa uchawi ni zile azu azu azu, zile ni prophecies, zile ni enchantments, zile ni speakings of the spirit, zile ni curses na achiliwa. That's why never be quiet when you hear a cat outside of your house doing meow. Ni enchantments. Oh, unasikia likiumbe nalia curse. All you hear in the night, a certain hour, dogs are crying a certain cry that you're like, ooh, enchantment. So Kiswahili imetumia uchawi. Ukiweka neno lako uchawi kichwani, unawaza ni pururu pururu, bra, hey, see, hey, easy. Uchawi hapa ni yale maneno, ile milio, ndo uchawi wenyewe. Sasa niende fa? Enchantments, tunaita chattings. Enchantment, ndio zimetoa neno chats, letters chat. Chatting. Kuna enchantment na kuna chants. Tunazoziimba sisi naitwaje zile? Spirit chants. Hapa ameita nini? Enchantments. Kwenye WhatsApp unafanya nini? Mkiwa nakana na rafiki yako unasema njoo tufanye nini? Chat. Witchcraft can be in form of umbea. It can also be chants. It's another level of witchcraft where people are discussing of your downfall, of your evil, of they are exposing your evil stuff. They are mocking you at your absence because enchantments is not done on your present. Uchawi sio uchawi wewe ukiwepo. Uchawi ni uchawi ukiwa haupo. Enchantments, you must be far. Ndio maana sasa nilaanie watu hawa. Ndio maana Balaamu asemi hivi, there is no curse in Israel. No. Anasema there is no enchantments. Kwa nini anataja enchantments kama yeye alikuwa anatakiwa kulaani tu? He knew exactly what he was doing. He knew he was not cursing. He was not just speaking words. He was doing enchantments. Kwa hiyo kila alipoenda kufanya enchantments, kinywa chake kimeshikwa. It doesn't have to be mtu kupaa na ungo. No. One information can collapse your whole business. Na hamna aliye kuloga. Hamna irizi iliyotumika. Hamna pepo lilotupiwa. Ni umbea tu umeongelewa. People have planned how to make you fall. And it is called enchantments. They are planning. Biblia sema walimpa mshahara wa uganga. They gave him money. Wengine kwa sababu tu ya kununuliwa lunch, anaropoka yote. Watu wengi wanaokuletea wewe umbea uliwapa breakfast. Uliwapa airtime. There is a way they love your company. Na kwa kuwa wana story ya kukwambia, they have to bring something. Now that is witchcraft. And the Bible says there is no witch that can survive. Biblia sema usimwache mwanamke mchawi akaishi. And I don't know why umbea unafanywa na wanawake sana. Now you know. Even the Bible says usimwache mwanamke mchawi akaishi. Kwa kila unapoletewa umbea unafanya uchawi. And I've said in the name of Jesus, no witch will survive in my presence. I've told God, consider them as witches. Whoever is standing against us, Mungu anasema hivi, utainuka, utakuwa kichwa sio mkia. And there is someone in the office, deliberately, anazonga kwa maneno yake. That is enchantment, my friend. Anakufanyia ushirikina. Sio lazima wapai na ungo. It reduces a certain level of joy. It reduces a certain level of niceness. It reduces, you see, hakuna umbea wote ulioletewa na mtu na wa mtu unayempenda ukakufanya ucheke, ukakufanya ufurahi. Ndio kwanza uliondoa raha yako. That's the work of witchcraft. Witchcraft zote zinaleta heaviness. You were bewitched, my friend. Unamsikia Paulo anazungumzaji kuhusu wa Galatia. Anasema enyi wa Galatia msio na akili. Ni nani aliyewaloga? Who has bewitched you? And bewitched or witch is what? Enchantment. There is no witchcraft. Or what? Enchantment. Anasema hakuna uchawi katika Yakobo wala nini?
Wala hapana uganga.
Wala hapana uganga katika Israel. Kwa kuna tofauti kati ya uchawi na uganga. Uchawi ndio huo. Kila mbea nakwambia mimi mbele za Mungu, kila mbea bibi yake alikuwa mchawi. Ni vile tu sasa yeye analoga kisasa. Kila mbea follow up. Kama yeye mwenyewe sio mshirikina, kuna mahali kwao kuna historia ya uchawi. Hawaaminigi Mungu hao. Hawaaminigi wa mbea wote hawaamini katika Yesu Kristo. They don't. Kila mbea ana roho ya kichawi. Hata kama mwenye ni mbea, fuatilia kwenu. There is a witchcraft working in your life. Umeshachukua mikoba ya bibi yako and you don't know how you're working with it. Ndio maana unaona watu wanapapaa ovyo. You are suffering your grandmother's issue. Na kwa sababu ulichukua jina la shangazi yako, walikachanja chale yake akiwa udogoni. Kwa vile viungaunga vya jeusi vinamtesa, hawezi kutulia. Fuatilia kwenu, muuliza hata mama yako, mama kwetu hakunaka kwa hakuna mtu aliyeweka ndaka kwa mganga au shehe. Utagundua tu kuna mtu. Nilaanie watu hawa. Wao nafikiri Balaamu alipewa alichukua tunguli bali. The man was just supposed to talk. And it is the curse that proximizes people, reduces people. Na uchawi ni nini? Ni kuwashusha watu. Alikuwa anatembea vizuri, anasema apinde miguu, apate ajali. Na ukiona moyo wako unapenda sana, yani unavutiwa sana na hayo, na kuambia kweli, kwenu kuna mtu alikuwa anakwenda sana kwa waganga. Why should you like bad news of somebody else? Why should you entertain bad news? Na kuambia, kama unaona una marafiki ambao kila saa wanakupeleka, kila saa, there is a time, time is coming, watakupeleka kwa mganga wa kienyeji. They will take you there. Mimi niko hapa. They will take you there. And that day utafanikiwa kwenda ukifika. Ukiwa unarudi, you will die. You think I'm joking? Keep moving. Biblia inasema heri mtu yule asiye kwenda katika shauri la wasio haki, wala kuketi barazani. Baraza lao Mungu akatai wanayoyaongea, anakataa kuhudhuria kikao chao. Anasema ingawa watakusanyika, ila sio kwa jina langu. Mungu anakataa hata kusanyiko lisilo la jina lake. Anasema wakikusanyana ikiwa sio kwa jina langu, inawezekana hawaongee umbea, inawezekana fanye, but in case wamekusanyika na ikiwa sio kwa jina langu, wamejikusanya, nikwambia na kesho nataka kukwambia, John, chote tukutane. Unakutana naye tena wapi? Profa Koko, nje tukutane wapi? Samaki mekaa sasa pale. Kambia sasa, anasema hivi, mkikusanyika mahali popote na hilo kusanyiko sio kwa jina langu, I curse it. Sasa mtatawanyika kwa njia saba. Sasa unajua kutawanyika kwa njia saba, na mmekusanyana wawili tu, you only two and you are running away seven ways. Do you know what is going to happen? Lazima mmoja aondoke amebeba sketi mkononi. Sasa I'm telling you, this is the reason why watoto wa Mungu wanaonekana kama wamevurugwa. Na umbea mwingi huko makanisani, ndio maana waendelee. Na wasaidie nyinyi watu wa Mungu, usikae kanisa. Biblia inasema usikae barazani pa wenye mizaa. Hata kama unaishi kwenye kanisa linaoombea sana, hama bana. Kama ni kwa paroko ndio unaweza ukaenda kusalia mna umbea, nenda, mimi nakwambia ondoka hapa. Kama umekaa hapa na unaona kuna mbea, hama ili kanisa. Tafuta, nenda pale St. Joseph pale, kakae kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Umemaliza, hamna naye muombelelea paroko. Ndio maana unaona Wakatoliki wa watu wanaingia kanisani, wanachukua vimaji na kapacha pacha pacha pacha, paroko anafanya tu wa wa, wamefanikiwa, wanaendesha magari. Makanisa ya walokole sasa, ora ba 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 ba, ora ba ba ba. Alafu akitoka, wanaenda wanaombea umbea, wanaongea umbea, wanaongea. And they wonder why Wakatoliki hawaneni kwa lugha kama wao na wafanikiwi. That's why you guys, you are putting a lot of efforts in things and they don't work. I will never watch when nonsense is spoken against my pastor, against my leaders. I will never watch because that is witchcraft. Na Biblia inasema usimwache mwanamke mchawi akaishi. Unaweza ukajiona una survive sasa hivi, lakini you are dying slowly. That's why unashangaa watu waliona Kristo katikati yao, Mungu wa Yakobo yupo katikati yao. Hapo amesema Balaamu, anasema hao watu wana sauti ya Mungu katikati yao, wana Mungu katikati yao, kwa hiyo hawalaaniki. Inakuwaje watoto wa Mungu wanapinduka na magari mpaka wanakufa? Inakuwaje watoto wa Mungu wanapata ajali miguu inakatika? Inakuwaje watoto wa Mungu wanapata cancers na wakula ndani? Inakuwaje watoto wa Mungu hawazai? Inakuwaje watoto wa Mungu biashara hazifanyiki? Inakuwaje watoto wa Mungu vitu haviendi? Inakuwaje watoto wa Mungu wanaolewa wanaachana? Inakuwaje watoto wa Mungu vitu haviendi? Umbea, witchcraft in church. It's terrible, you know? We are entertaining a lot of nonsense.
Mungu akubariki. Hongera kwa kusikiliza maneno hayo ya Mungu. Najua yamekujenga, yamekuinua. Unaweza kutufuatilia pia ibada zetu live kwa njia ya YouTube na mitandao yetu mingine ya kijamii. Lakini pia kama ungependa kushiriki pamoja nasi kwa njia ya sadaka, najua maneno haya yamekubariki, ni kwa 0762153539. Lakini pia unaweza uka reach out kwa namba hizo hizo kwa njia ya WhatsApp. Na Mungu atakubariki sana.